boy.
They call me burner.
Platinums.
Now you can make me sit down and sing this song. Gala, gala. You can't make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want time, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Answer. When I'm boy, I try to kill us. One paka, one Anita. Answer. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Answer. Kunde boy, I try to kill us. One paka, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot them.
Ainama.
Hey, hey, hey. Konyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Kashika ukuta. Yeah.
Ruksa kutunza. So sura, so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Hey. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweet vanilla. She the best my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey, hey, hey.
Kashika kuta.
Konyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey. Ruksa kutu.
Oh, your garden from Toto Nyaukoli. Another match from Legezo Golol. Katika game, funga to goal. Atumaliza kimchezo kai goal.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, nini katoto kachafu kama bata. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot them.
Ainama.
Hey, hey, hey.
Kashika kuta.
Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down, baby.
Ainuka.
Give it to them, baby.
Ainama.
Hey, hey.
Kashika kuta.
Yeah. Ruksa kutunza.
Hey, hey. That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita. Answer. When a boy, I try to kill us. One paka, one Anita. Answer.
That's if you walk on my pants, now my dude. One paka, one Anita.
Simba, my vision ni tashe. Mbile madem zao na wakita.
Yes, boy.